Isaiah 65 verse 1. Ngafunyanwa ngabangangicelanga, ngafunyanwa ngabangangifunanga, ngathi ngibhekeni, ngibhekeni kuso isizwe esingabizwanga ngegama lami. Verse 2. Ngizelulile izandla zami usuku lonke kubantu abahlubukayo, abahamba ngendlela engenhle nangokwemicabango yabo. Verse 3. Abantu abangithukuthelisa ebusweni bamnjalo, behlabela ezivandeni, beshisa impepho phezu kwezitini. Verse 4. Abahlala emathuneni, balale ezindaweni ezisithekileyo, badle inyama yezingulube, benomhluzi wezinto ezinengekayo ezitsheni zabo. Verse 5. Abathi, hlehla, ungasondeli kimi, ngokuba ngingcwele kuwe. Banjengomuse emakhaleni ami, umlilo ovutha usuku lonke. Verse 6. Bheka, kulotshiwe phambi kwami ukuthi, angiyukuthula, ngiyakuphindisela. Yebo, ngiphindisele ezifubeni zabo. Verse 7. Ububi babo nobubi bawuyise, kanye-kanye, usho uJehova. Abashisa impepho ezintabeni, bangihlambalaza emagqumeni, ngiyakulinganisa ukuqala umvuzo wabo ezifubeni zabo. Verse 8. Usho kanje uJehova uthi, njengalokho iwayini litholwa ehlukuzweni bese kuthiwa malingachithwa, ngokuba isibusiso sikulo, kanjalo ngiyakwenza ngenxa yenceku yami, angiyukubabulala bonke. Verse 9. Ngiyakuveza inzalo kaJakobe nendlalifa yezintaba zami kuJuda, abakhethiweyo bami beyakulidla nezinceku zami ziyakwakha khona. Verse 10. ISharoni liyakuba isibaya sezimvu nesigodi sase-Akori indawo yokubuthisa kwezinkomo kubantu bami abangifunayo. Verse 11. Kepha nina nimshiya uJehova nikhohlwe intaba yami engcwele, nihlelele inhlanhla itafula, nigcwalisele isimiselo iwayini elixutshanisiweyo. Verse 12. Ngiyakunqumela inkemba, nikhothamele nonke ukuhlatshwa, ngoba lapho nganibiza niphendulanga, nalapho ngakhuluma nizwanga, kepha nenza okubi emehlweni ami. Nakhetha lokhu engingathokozanga ngakho. Verse 13. Ngalokho isho kanje inkosi uNkulunkulu ethi, bhekani, inceku zami ziyakudla, kepha nina niyakulamba. Bhekani, inceku zami ziyakuphuza, kepha nina niyakoma. Bhekani, inceku zami ziyakuthokoza, kepha nina niyakujabha. Verse 14. Bhekani, inceku zami ziyakujabula ngokwenama kwenhliziyo, kepha nina niyakuhewula ngokwaphuka komoya, nikhale ngobuhlungu benhliziyo. Verse 15. Niyawulishiya igama lenu libe siqalekiso kwabakhethiweyo bami. Inkosi uJehova inibulale izibize ezinceku zayo ngelinye igama. Verse 16. Uze kuthi ozibusisa emhlabeni azibusise uNkulunkulu weqiniso, nofunga emhlabeni afunge uNkulunkulu weqiniso, ngokuba izinhlupheko zakuqala zikhohlakele, nangokuba zisithele emehlweni ami. Verse 17. Ngoba phela ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha, izinto zakuqala ziwukhunjulwa zingena enhlizweni. Verse 18. Kepha jabulani ethabe kuze kube phakade ngengikudalayo, ngokuba pheka ngilidala iJerusalema libe ngokwethaba, nabantu balo babe injabulo. Verse 19. Ngiyakwethaba ngeJerusalema, ngijabule ngabantu bami, kungabe kusezwakala izwi lokulila nezwi lokukhala. Verse 20. Kusukela lapho akusakuba khona ingane ezinsuku nje nexhegu elingazigcwalisanga izinsuku zalo, ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala, isoni siqalekiso esineminyaka eyikhulu. Verse 21. Bayakwakha izindlu bahlale kuzo, bayakutshala ezivini badle izithelo zazo. Verse 22. Abayukwakha kuhlale omunye, abayukutshala kudle omunye, ngokuba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengezinsuku zomuthi, nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo. Verse 23, abayokushikashikela ize bazalele izinhlupheko ngoba bayinzalo ababusisiweyo bakaJehova nabantwana babo bayakuba nabo. Verse 24, kuyakuthi bengakangibizi mina ngiphendule besakhuluma mina ngiyakuzwa. Verse 25, impisi yakudla ndawonye newundlu, ingonyama idla utshani njengenkomo, uthuli lube ngukudla kwenyoka, aziyukulimaza zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele, usho Jehova. Verse